afayeenka difaaca ee dalka Kenya Colonel David Obonyo oo wareysiisii qaar kamid ah saxaafadda dalka Kenya waxa uu gabi ahaanba beeniyay warka sheegaya in inta u dhaxeysa 180 askari ilaa 200 askari looga dilay weerarkii Al-Shabaab ay bartamihii bishii hore ku qaadeen xara ciidanka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo. Afayeenka ay soo xigelayaan wargeysyada qaarkood ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa sheegay in arrin ku saabsan tirada ciidanka Kenya ee ku dhintay Ceelcadde uusan siin warbaahinta, sidoo kalena aanu jirin mas'uul ka tirsan Kenya oo ka hadlay arrintaasi. Waxaase uu qiray in ay jiraan ciidan kaga dhintay weerarkaasi. Waxa uu beeniyay warka sheegaya in 180 askari ilaa iyo 200 oo askari weerarkaasi ay Al-Shabaab ugu dileen, isagoo sheegay in urur la mid ah Al-Shabaab uu ciidanka Kenya intaasi ka dili karin, sidoo hadalka uu yiri.